Magic sound.
Come on, Jimmy. Play to the jam. On the DJ, man.
Balaka.
Munuzi killer.
Ukipatari na fata, ukikosari na cheka, weo hafai kabisa. Taski yao ya pacha, kumbe kaona pesa, mtoe ya tabichwa. Ukifeli sinakata, ukifalu sinaita, fukuza hiyo pancha. Kuna muda anacheka, ata ajachekeshwa, ni joka la kibisa. Anapenda ushuke na ujunde, usinenepe na ukonde. Ukose liziki, ata punje, ilo lichawi lipige ata mpande. Anapenda ushuke na uchunde, usinenepe na ukonde. Ukose liziki hata bunje, ilo lichawi lipige hata mpande. Uwa wajifichi sikia na kwambia, aitajitochi ukimona utamjiwa. Kimbiza weo snichi hata kuwaribia, kibuma umkutu kipata na sogea. Awajifichi sikia na kwambia, aitajitochi ukimona utamjiwa. Kimbiza weo snichi hata kuwaribia, kibuma umkutu kipata na sogea. Vuguza,
uchawi uyo.
Kimbiza,
uchawi uyo.
Fukuza,
uchawi uyo.
Nasema kimbiza,
uchawi uyo.
Fukuza,
uchawi uyo.
Kimbiza,
uchawi uyo.
Fukuza,
uchawi uyo.
Nasema kimbiza,
uchawi uyo.
Wage mpango, yake marengo, apendi hata we umiliki mjengo. Usiwe bango, mpige hata nyundo, tulakuja kushtuka kasha hacha pengo. Wage mpango, yake marengo, apendi umiliki hata mjengo. Usiwe bango, mtie hata nyundo, tulakuja kushtuka kasha hacha pengo. Yupo tayari hata upigwe bumu, pia ajali hata uwe marehemu. Mtupe mbali si mtu ni mzimu, apendi faraja yako ilo lifahamu. Uyo mbaba ifu na kizanga, anaweza kukusifu hata ukijamba. Usiwe zubuku kupiga panga, iyo shida tupu amka mwamba. Uyo mbaba ifu na kizanga, anaweza kukusifu hata ukijamba. Usiwe zubuku kuamka mwamba, oh, oh, piga panga. Uwa wajifichi sikia na kwambia, aitajitochi ukimona utamjiwa. Kimbiza weo snichi hata kuwaribia, kibuma umkutu kipata na sogea. Awajifichi sikia na kwambia, aitajitochi ukimona utamjiwa. Kimbiza weo snichi hata kuwaribia, kibuma umkutu kipata na sogea. Vuguza,
uchawi uyo.
Kimbiza,
uchawi uyo.
Fukuza,
uchawi uyo.
Nasema kimbiza,
uchawi uyo.
Fukuza,
uchawi uyo.
Kimbiza,
uchawi uyo.
Fukuza,
uchawi uyo.
Nasema kimbiza,
uchawi uyo.
Uchawi uyo. Kimbiza, uchawi uyo. Fukuza, uchawi uyo. Kimbunga faza na kidama, faza vega na kanyimi. TX Oldi,
wow, weki zinga
zamki nyos. Babadi babadi,
weki kibajangiko.
Hamisi bye bye bye, mkanji mata.
Kumbe DJ Balaka.